Number nine is Bill Gates. Yeah. Okay, Kibera, maluta pata tutembea mguu lakini kuna wasengine wana drive hama. Kibera, maluta pata daily wasena mizigo kazi yao tu ni kuhama hama. Kibera, malitokio no kidish ni obvious mazio skipta shikwa na tama. Kibera, malisi uno kimademu kwezi pata ustori na uwanachama. Kibera, kuna tribe ka zote, onyango musioka hadikama. Kibera, ata tukwish good night uski bado stila wezi lala salama. Kibera, capital city ya riot. Kibera, malimbaka mademu boycott. Kibera, kani talent up and the hotspot. Kibera, tokusotesha kablo jaji sot. Kibera, maluta pata wasiawa na wazazi, watoi wamebaki joma orphans. Kibera, mali octopizo sanipata daily ni kipa game, hadi mandazi. Kibera, nikisha credo obvious zangu ni kuingia kwa simu na kuoko wa jahazi. Kibera, maluta pata wasi wengine, wanadai malazi, wanadai mavazi. Kibera, the tourist attraction. Kibera, mlami akipitia na tuachia fraction. Daily nipate kwa rally, kazi yangu tu ni kuongoja venye naeza enda the next mass action. Nato kiulizo Obama, kani story na kungoa rally nigga, yes we can. Ni Kibera ama, ni Kibera ama, ni Kibera ama, ni Kibera ama. Lyrically zen, hata mkuji wase 20 mnangushwa na 10 men. Pastor kisikia hii atasema amen. Ukileta ujinga ka Abel tuna cocaine. Lyrically bado na kuita ni kwa show hii natoka kwa brain. Mazesi jandika na pen. Kibera ni desert, siyezi make it trainer. Kusaina bambika World Cup iko Africa. Daily ni mestiku kwa teli kila dakika. Algeria, Nigeria na Cote d'Ivoire. Endeleni maze jo ivo ivo. Kabla ata ya game ya Ghana kuanza, nenda machish kupata shamba nianze kuchana. Cameroon, bado tuna rule. Muna die energy kunyweni ma Red Bull. Okay, cool. Jo, bado tunaenda Soweto, South Africa. Tunafanana, uliza bafana bafana. Vuvuzuela tukipiga jo makelele. Geli ni kuachenga design ya pele. Kwa gap na zidi kurice joka mchele. Nipate daily niko namba nane rooftop kwa chicks na sele. Yo, yo ni World Cup iko Africa na Kibera namba nane tunabiga kila msejo. Na hiyo jo ndio World Cup, Kibera anthem from Kibera slums to Soweto ya South Africa. Yeah, bado nenda niki big up Brazil, Rio, Ghana na big up Accra, Achimota, Sodom na Gomorrah. Daily marefa kileta ujinga tunawapora. Algeria, big up Remli, big up Hasiba. Nigeria, big up Makoko na Jungle City, street uko fiti. Cameroon, big up Bondi. Yo, na maplaya wote jo tukianza na Mariga. Kwa football ya Kenya, Wendy Ojiga. Oliech, make sure jo by the next Joshua jo kubonga French. Na usikubali round this asa kweke kwa bench. Yo, Ghana, big up SCN. Big up Drogba, Yaya Ture, Kolo Ture. Onyesheni ya asengine kwa ige mawezi, wote ni bure. Obi Mikel, Martins, Shalabala, bado na hala. Edo, Jeremy, Webo, Apia, Deli na leta mapia. Yeah, Brazil pia bado ni kasisi, so big up Robino na Fabiano. Yeah, na wale walianza jo akina Okocha, Rigo Batsong, Kanu, Kanute. Eh, maze bado tunawambia nyimko juu. Eh, kamini wote, big up Africa, my fatherland. Kibera namba nane, my motherland. Big up Makish, my shambaland. Yeah, namba nane, Kibera, Ekanene. Yeah, ni Kibera ama.